First of all, na anza na shukrani. Thank you Lord, kwa kunitoa raani. Bless nimefika, singidhani. Bless nimefika, singidhani. Alini acha nikadhani, nimefika mwisho. Nika lose track na izo vitisho. Imbo, almost ni derailed wicho. Ukanikumbusha mimi, same.
That's why
my enemies wanna try me. My enemies wanna bury me. My enemies wanna try to figure me out. Najua hawawezi ndio nasi. Tangu ninyowe dredi, nichore uselebu, wanategea ni dedi na ukedi. Wale nilikuwa nikishinda nao sahi, hawadai kugawa izo my winnings. In these streets kuna teachings, at first nilikuwa missing. Ukani bless na BB, ukani bless za EB, that's why.
My enemies wanna try me, my enemies wanna bury me, my enemies wanna try to figure me out. Najua hawawezi ndio nasing.